Radio Pulpit, 657 AM.
Dumetse mo medical fellow wa Radio Pulpit le bitso le matla le pholo sa morena Jesu Kriste. Dumetse ke moruti masingi mo mosong wa kajeno. Ke rata re lebella le foko la modimo mo bukeng ya Luke chapter 18, robala verse 9 to verse 14. Yona e bale ha ka tsela e re fumane. Le gona a bua ka setshwantsho le bangwe ba ba ikanyang gore ba siame mme ba nyatsa ba bangwe, a re batho ba babedi ba kile ba ya kwa tempeleng go rapela, mongwe e le mofarasi yo mongwe e le mokhethisi. Mofarasi a ema a ithapelela jana a re, Modimo, ke a go leboga ka ke sa tshwane le batho ba bangwe, e bong dinukwane le basiamolodi le bagokafadi, gongwe jaaka mokhethisi yo. Ke itima dijo gabedi ka beke, ke kgetha bosome jwa tsotlhe tse ke di amogelang. Mokhethisi ena emela kgakala le matlho a seke a rata go a tsholeletsa kwa legodimo, mme a itshwara seledu a re, Modimo intshwarele nna moleufi. Ke loraya kere yo o fologetseng kwa ntlong ya gagwe a siamisitse e seng yola, gonne mongwe le mongwe yo o ikhudisang o tla kokobediwa, mme yo o ikokobetsang o tla godisiwa. Morana tlhonfatsa palo ya lefoko la gae, a confirme with signs and wonders. Amen. Motsale ya rategang, ke rata re lebelela kgang ke e mo re badileng mo teng, kgang ya the Pharisee and the Publican, kgang ya mofarasi le mokhethisi mo re badileng mo bukeng ena ya Luka 18 verse 9 to 14. Ke kgang e tlwaelegileng e tsebegang gagolo e fang dithuto kgang e ya morena Jesu. Heaven will be full of surprises. Go tla ba le dimaka tse dintsi ko legodimong. God looks at the heart. Modimo lebelela pelo. Good works cannot save. Mesebetsi ya rena e metle e siame, mara e pholose motho. Sinners can be justified. Romans chapter 5 verse 1 e tlhalosa gore ge re tla morena go Modimo ka tumelo, Modimo wa kgona gore re dumela dibe tsa rona, wa kgona gore a re lokise, Modimo a re siamise. Madi a Jesu a siamisa, madi a Jesu a re etsa re ba re be bao Modimo a batlang gore re be bona. O karashenkera lefa mo maphelong a rona ka madi a morena Jesu setlhabelo se morena Jesu a bileng sona. Who went to the temple and why? The Pharisee o ile tempeleng. Mofarasi ne le batho ba e leng gore ne e le ditsebi tsa molao, the experts of the law. And he was expected on a solo fella to be there because came to the temple with the wrong motivation, attitude wrong to impress, motemo hutisa, hukatisa gore I am here now, ken now ya lemo. The publican, a tax collector, may have just seized a widow's home. Hona ora gore mangwana a satswa go tsela motlhologadi ntlo ka bakala dikoloto tse mongwe ntata di shile a ditlogetse a motlholetseng tsona, and felt guilty, a kutlwela molato monna Modimo mokhethiso mo etsa dibi ona. A trouble at home may have caused him to come and pray. Mathata le lapa la gae a mangwe a leng gore na a palela ko a fenya ka ditšhelete le maemo a mosebetsi wa gae, na a ira gore ke yona a tle a mo tlisitseng gore a tla rapela. The Pharisee as criterion for measuring himself. Mo verse 11 e bolela ka mofarasi ka mokgwa a neng a ikompara le batho ba bangwe ka teng, mo a itekanya fale. Not as other men are. O tlhalosa jalo, ga ke tshwane le batho ba bangwe. He divides the world into two groups, himself and the others. Prays a prayer of 34 words, and 5 of them e di na le lentswe le nna nna ai. His reason for feeling righteous. Not as other men are. I compare. Get more specific. Not an extortioner. Not unjust. Not an adulterer. fasted regularly, timadi joints and it is a high. He started a fellow yalo. Well, if we're going even as this publican, the Pharisees' criticism of the publican, there are two wrong ways to lift ourselves by numbering our good points, by numbering the faults of others, so some can only stay up by pushing others down. Criticism of because of we don't dim their face our sins. The Pharisee put the publican down, God lifted him up. To lift up us from the deep miry ground. The publican's cry for mercy, verse 13, Fale. God's merciful to me. God, be merciful. God's mercy is evident. Evidence of humility, and repentance. Sokoloho stood a great way of Munnaona. The Pharisee singles himself out as the only righteous one in that service. The publican singles himself out as the only sinner. Mudimu is a good God. Mudimu is a righteous God. Kimudimu yar tusang if we examine ourselves, our conscience. Mudimu karapela mumamedi, kur mutusa te examine our sokolohe mudimu arnalu killing ukono mozarela lomotasaka media Jesus Kupasoka Gidumela, Bitele Matala Murana Jesus Christ.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.